jotamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim jowarata ɓoggi jannde ga fandu haala Mamadou Sama Sewu jamñal sakiraɓe heeɗiɓe. Premier ministre on a wondi wobjen jaabade lamdi yimɓe CNTB dow heeƴo golle gouvernement o cogal kukalam magana wondi ƴewde no wallititta hakkillaji dow mbiyen gueɗe mawɗen nayyi mbiyen ko ɓuuri milliard uji ujunaji ɗiɗi mbiyen milliard uji capanɗe joyyi kalisi sefa. Banggal rafinde nagu jokkolle mo duuɓi nogay ɗiɗi mbiyen tewmu yitama beeta ko hoore nde tacca dow de mbiyen to dende bajalal ngallure fana e on wattu goto o gelle mbiyen songo fara bugo e dinanguru nafa hande juuɗe jaadinkoɓe. Banggal ñalawma yambere muynugol e wi dunke en ñamduji kosam en ɗi mbiyen mo eni sanne keccel e ɗam tekkina en ɗam hakkunde inna e ɓiɗɗo ɗin goni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe altine no min ɗiɗi lewru août hitande 2021 bisimilla sakiraɓe. Premier ministre Abubakar Diallo na wondi jaabade lamdi yimɓe CNT dow heeƴo golle gouvernement o yo rafinde nagu jogolla bonɗo laamu ƴewtagol nuyle gollirɗe e kañƴe mbiyen lamdinal wuteji sogal kokala maga na wondi ƴewde hono fufu mbiyen no waltinta hakkillaji yimɓe no laati fufu kay mo mbe hasindini jawdi kanko hoorejo gouvernement o no hasindini mbiyen ko ɓuuri milliard uji e ujunaji ɗiɗi milliard uji e kañƴe milliard uji capanɗe joyyi kalisi sefa. Keɗɗano keɓan Mahamane Baba Kounta e dow fo sango Ousmane Ñalibouli.
Iwde yamde sappo yaade yamde sappo e nayyi ko yaata yimɓe conseil national de transition capanɗe tatton ley temedere e noga e goho ɓami haala ley suudu centre international des conférences Bamako. Hewɓe mabɓe fuu jetti ko gouvernement o wi gollan ɗum ka duuɓe gaɗɗi sikki sakka yalla ɗum ana wawi golleede. Yogaɓe mabɓe kolliti wiide gouvernement o ha windini sanne wiide gollan ɗum ley lebbi jeɗɗi keddiniɗi laamu hakkundeji o. Hono premier ministre o watta fa golla ɗum fuu bawɗe heɗe o jogui gollandol ɓuuri waɗede e coggel kokkala mayga beetago o ɗo CIC be ɗo. Landi kewɗi landama hoorejo ministre en o hono daranade rafindenago gonɗo ley leydi meɗen ndi o kabaru jande rafi jukkungoji fa yottade wutteji ngaroji ɗi hono ɗum e nandore muɗum. Yimɓe CNT yogaɓe tewti famude hono gollide wotere joinirte darontode wutteji ngaroji ɗi fay e tawede fa ɗo gonɗen joni ɗo wala fuu ñalaɗe kollitaɗe ɗe wutteji ngaroji ɗi kani waɗede ley muɗum. Caggal koɓe gaɗi yettugoji mabɓe e landi mabɓe yimɓe CNT ɓe yogaɓe mabɓe du kolliti ko woni hakkille muɓen ko jiɗi gouvernement o waɗa caggal koɓe puɗɗiti golle wattu yamde sappo e jeegon kikiɗago caggal koɓe cultuno seeɗa. Ko gouvernement o hani daranade arande yo hunkinde hoore no ndenago waɗirta ley leydi ndi fuu e mangal muɗum e wirfitagol laamu o ley nokkuje ɗe. Meccintindi wiide o golle mo gouvernement o wi waɗa ana fawi dow toɓɓe nayyi jawdi muɗum ana wara e milliard ngaji ujunaji ɗiɗi e capanɗe joyyi sefa.
Eley ko jawata ko premier ministre holti wiide ko ɗo wayra ɗo woni banggal kabaru CNT ndenno kabaru mbiyen seeɗa ɗum ana wondi ƴewtade kabaru muɗum ndenno yaaga fuf walanamo ya mbiyen tawede yewso yimɓe CNT hannde keɗɗanna ko haali dow fo sango Ousmane Ñalibouli.
Lorsque le processus de
haala laamu hakkundejo haala no fa ƴewte noga enayyi lewru mai hitande 2021 comité stratégique M5 RFP min pino dabreji yoddow yidde leydi ndi kabaru muɗum ƴewte min ɓullitake saria ndenno wattu joni o wala fof ko mbawmi wiide so wona min joppan saria golle muɗum ko saria wi fuu ɗum watte wala fuu dabere wonde ɓametede caggal ko saria wi yaage fuu wala e muɗum wala ko mbawmi wiide ɗum herso muɗum dow on hannden yimɓe paama ɗum anden wiide saria kañum daranto golle muɗum saria walda e
politique
mbe sacrama toto hakkillaji ma dow kabaru bangal bemam Facebook kadi Twitter. Minen ngendi songoto les cercle jabali mbiyen nafa gilla ena mbiyen juuɗe jaadinkoɓe gilla ñande tati lewru juillet ƴaɓɓini ndu noon ko noon ndu wonande guure fara bugu dinanguru mbiyen ɗo yimɓe jon e kaɓoɗena goni mbiyen hadde yimɓele hinnade ko yiɗi keɗɗan ko heɓan Assetou Kanté dow fay sango Ali Cissé kene Oblakas.
Min kaɗaɓe hunde fuu min mbawa yaade nomin jiɗiri e hajoji amin ɗum woni woytango neɗɗo goto joɗiɗo songo geni gondi le cercle jabali le région Ségou le wi makko yimɓele joguiɓe kaɓorɗe wajinbinɓe jokude saria.
Miɗen jogui tiɗalla ko ñamete sanne yimɓe hewɓe fuu jawti batte basal safare saabi dogotoro goto woni komin joguiɗo neɗɗo wawa natude neɗɗo wawa yaltude malfe mabɓe ɓe jogui ɓe gariɗu ɓe mbimi rewɓe ɓe wajibi sona coomo nde min jiimo somaki fuu ɓe kollan ɗum bone ɓe mbihi ɗu ɓe jiɗa yiide ɗo ko nandi e donso fuu iwde 2013 warde hannde min donki fuu alhaali nomin gorra
few yena.
Farabu fa hande, le region segu, jamande ka fuko wemba, le wi kabaruji iurudi todi, sukabe jokolbe gombe lengendi, woni daranibe, dena guset and gondo to. Yimbe ngombe to beka na wata no dango feude lambe lidi ni wada imadaraji yellana heba, feude oro titala.
Tutla komine minase.
Kominaji amen di fu kulbinike, iude jaba li fawara farabu. Ande kay sukabe gel amen be jati woni kaibo bimi. Ben don yimbe jiadis en jamma. Kaso weti tembe ju in a kabarde mabbe le peruji di homo fu wara nata en genni mudum nanno yimbe hewbe dogi ngari le gelede hande hunde watre woni ko yimbimi hono min jaltita min ko amin jamin demo gese amen de sabi do demal woni golle amen
micitore en wile ila didi leru mabbe tinu ngallure dinan kuru le region moti kanyundu non wordi yimbe la jogi be kabarde ana uddi dum non holitiri wile kabaruji kebadi iwde todi dido kabaruji holiti fa hande wile wala fu ko wayti to gendi du wala fu ko jogi
masiba goddo moni ko yita fana to mi hande beta ko dum woni jokole mum dubbe noga e didi tama leg mbenna garol makko to denda badjala ngalure mbien fana fa hande denno hore makko no tacca hultama bidde mo wi agibu bagayu denno be abadun suka goto denno dum do wadi e wattu mbien ngadbe dida guleedi andaka tafo do hebbina dum sappo yimbe le mbien machine nimabe le odo alhali le mbien ngalure de gilla hitande 2018 kedano kanko ibrahim lolli do gouche gollotu meri fana hanni ko han usman yalbul du fay tan ko alcc
on a bel et bien trouvé que la idée de colle no dirtedo ba mo du mudu warta nogay didi kurtido abba suka goto mo hore mudun tacca ko mi jotti to ko ka min tawi galle mako o ka ana takki serangeendi kanko tan wonno ni galle to yimbe le fu kuma ni be denagu le nokko o ana wonno to wala fu kolitaado wiide kan woni caggal goddo golle ana heba duubi jon hono sidi do golleji ana wada fanaado min kebi nangude yimbe lobe si ido golleji be fu be joppitama le nyaloma hande wala fu dalil mom jogi to mabbe le nyaloma hande na goto tan woni nanga tachugol ko he yimbe kana jokki lami be kana wada golle mu'en ga jamande hani faabaade be so min jibe timminde o do golle
le sarawul sappo temdere sappo gol noga di lefru bi tan 2019 cugu mbenno metre carré leedi di galle ma hete mudun yuko badi unyaaji temdere to kutiala turno gollirde dum ko tiala humpiti dun to ko tiala tun kay gore fuf no famir odo kabaro keddan ko men Ousmane Nyalbu do ko faccan kanko Abdoulaye Kassé
sene himbe yo gabe ngallure no dirtende capitaine de l'or blanc collectivité hebude leydi anayafi yo gabe du collectivité anatiide e sakitibe collectivité dum anasabem bini fa yo gabe joppangendi yaade jodowade nokkuje godde
je crois que ha illa mi ku tiala do hebude nokkudo jodo anayafi sanne nene dum wana hunde tiinde andara mairie hokketan yimbe jaabe do enne be wakatiji fa hedde kita ento jaarta yo gabe jaara buguni yo gabe jaara fa hedde yamfulla ento jaa jodo yo sabe tiide alla nokkudo jodo ana do
c'est pas facile encore
tawene hebude terrain do nyiba ana yafi wonno ko horebe service domaine kutiala collectivité e wi mabbe sini ala hasindin hebude leydi andartan e juude mairie kebo terrain do yamirore mabbe Oumar Keita woni horejo service domaine kutiala
la fesa des une demande
joomu ndaranta winde bataaki hokka mairie sabe joni mairie kany baye hokkude terrain ngaji di mairie ne laamu hokki dum on don sembe nana mairie hokki tirta so joomu wadi bataaki mu o hokki mairie tan min e mairie o min ewa kono joomu haani hebude nokku nana dereji di warde fa titiri fonci o fu min ndokata e les seriaji amen du nokku fu ne ndata fa heba jodo metre carré goto fu an hawre buudi chapande jeena seeda du an yobbe chagal dun don ka wana go heewi
plus d'autres taxes
di hala jidum goni e service urbanisme kutiala ka fu etawede hore be de gollede collectivité sada hasindini dum ngatana hore ma hakkilo kora fa gasa e wi mabbe service mabbe an wondi e wadde ko waye fu habude sottugol terrain ngaji do yurko yurkuji le commune kutiala Oumar Keita woni hore jo service subdivision urbain et habitat kutiala
si vous faites
sa yili kele ladende seeda yewi tan a tawan nuku jogaji anen fu min gadi e mudum mande sabe mairie kanyum haani hokkude nuku o tafon ku dokitirado min do kalnam mairie o do don fati on nuku hokke ngol don derewul ka tipete jonka sonas djomu mu ini gongol sabe mairie wawa hokkitirde nuku tabe won jeydo mo tafon
regulier non approuvé
fu etawede tafon himbe capital or blanc collectivité anambelti sanne wadgol kutiala region won ko Ousmane Nyalbu bulen bi den studio tamani iwde kutiala
kosam endim yanno mo ni sanni chukale dum holti ben kambe dunke en cellande no bangal mudum keddano ko men non me do fa tammi Abdoulaye Kassé e bi dunke en kabaru nyamduji chukale kicil kay na hani tan muynude fa wattungel hebi lebbi jeego cagal lewru jeego burdu waaw nyamminede nyamduji guddi ka muynugul jokitoto fa famdi fuf dubi mako didi e bi mabbe keddana docteur Ibrahima Sissoko humni do nyamduji
donc en
biddo fu muynudo endu fa haari on suko lato cilludo ngandi on suko lato suko jogido hakkilla sanne sanne on suko lato sonati jande du ana janga fa gas nenno cagal dum fu muynude biddo ana wada sababu so biddo e sara o jiddundira sanne sabi kosam endu ana jogi vitamin ko wawi mawnindu suko sanne kosam fu waba badde dum ko buri kosam endu
ta yimbe finato yogobe kay jabana fi ngo hakkilo holtibidi ga wala nyamduji hertadi na hokke cukalel ngil fay fadde lebbi mako jeegom yalla ngil bedoro cellal kedanna moktar kuni horejo recrutrad
de dekot lebbe bale be defete so siwte ndiyamudo ite beede e bulanga sukabe jarne wakati fu dum do beedo e kosam induko e muyninteko il rewbe haamide puddi bamude safara yidi jidaali sanne nyaw o ngotali be nyawan sukabe du nyaw mudu be yidiki sanne
re odo alhali wonko yambinta nyande go leru ut hitande 2021 nyaloma hertanango muynugul yo kabaru iru do ben pawoto be jottamani yewtara lollirnde ecole ala radio ndugo hejo jande sukabe lukuy darne tata fune cagal nde nyande tata talatare tati leru ut nde fudirtano ben hitande jande mawuri on ben o martin te kupa odo wattu o min jattan sanne ben jangnobe ben jangobe be musil en kanye sarabe ben nono kan non dudu wono de radioji jokkondirde amen kanye gubbe nogay ben keratobe habobe go hejo le radio ben ben cagal joni
Sidio Tamani de Faba Muya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabo do katene kabaru jamay hande mitir ndamba sa defu mutar do kabam mi bembal amen 3.2 tamay pon og maduno dom 20 37 321 do sede yotre meden magazine. Yewte meden hande ana fawi do giddi lolido shitumu irodi Burkina mbiyan juwidi darja sane to sikaso ton keddan kemen Adama Amadou Haider do faysa ngomi Abdoulakas yonkire jam sakral chaha do ngara do mafe ngada do sandwich ma dun yakka do giddi lolirdi shitumu na njeye to sikaso ton wattu fuf e wi kambe njayobe hunku temedere bottuji kiddi tomati yoku buri unyaaji chapani tati kalisi sefa keddan na oro debbo njayewo mo yeray fe inde
min ko puddumi surtude gildi di wana ko boyi sanne guggan woni ciotanno kanyun ka ko wadi hana buri duubi nogay burkina duudi iwata botngaaji temedere di coggu mudu an yafa uynaaji chapde tati miden ciotta kecce o miden ciotta uraado miden ciotta chaawdo du nenno boti mawdo o duni goto coggu mu an yafa temedere nay boti ngaawu pamaroy ko temedidi min ciotat du ana soode sanne
ma che don don nyerelim
so bangal nyaamobe be hulti wiide di do gildi di nambeli yudun safareji won kolti banzu kamati
chacun a une sorte ay homo fu mo milirta yogabe dum bi din do gildi sar nyaama dum fu reedu nawo hewnu nangataama yogabe bi sar nyaama din do gildi fu an e reedu nawo ka on cieri yogabe du an biya fisa a nyaami poisson yogabe du an biya fisa poisson wadama e nyaandu sa nyaami din do gildi na wada sababu so on don poisson taaya yogabe dum bi do moddani worbe sanne sanne min ni so gonga mi waawa jabbaade dum fi fi joni joni so don ciota mi an yido sodde
je serai très ravi d'en acheter
d'autres be kay anditi jaati nafakaaji di do nyamduji di do cial kanon an hani kabaru dum wattene hakillo dum woni ko holiti docteur Flognumon Diallo dunke nyamduji to l'hôpital Sigasutun
gilli din jidaadi di nyandu lobburu sanne sabi vitamine ngaji ala kewi hen hono vitamine A vitamine D e vitamine E nono nafaga majji ana mawni sanne kano andirdaani hunde fuko neddo nyaami fa bittintini fu ana sabi bina dum hebude tiidal nenno ere mbaawi nyaamude di ka nyaamiren di seeda seeda
moderation
yimbe le yogabe region o hulti wiide ana hani dido gildi di haybe sanne yalla pati tawangal bilingal e kabaru shitimu o majja batta taccugo ledde dido gildi di na gonni majjude sede sede to Sigasutun mim city yimbe hewbe don ko hebani jottamani Adama Amadou Haidara gonnodo to Sigasutun